yewtere sukaɓe mal fu.
E kala cakkite ndungu adadu sukaɓe cayiɓe ñawko paali ɓeɗen hewde e wi ardiɓe cellal ɓe ɓe holti wiide ana ɓuuri duuɓi kewɗi dabareji huncanama hoore yala ɓuytude adadu raɓodiral ngal yo banggal imadraji poɗɗe e arkillaji cuwaɗi keɗɗana professeur Isaka Sagara o luggotoɗo jangguinowɗo jadde duwre to université médecine Bamako. Ɗum koko jaati wattu ndungu woni ko ɓuuɗi ɓuuri fof hewde lattoɗo sababu ñaw ɓuɓɓol ɓeydade sukaɓeɓe goto foof no hani lelade ley arkille ana woodi ɗumno ɗati dabareji faccagol poɗɗe yeɗa teɗade ñaw paali o to sukaɓe hiɓinali duuɓi joyyi e ley wattu ndungu yo ɓuuri fof hakkude lewru juillet e lewru octobre ndeno kala wattu so go hewƴo fuɗɗama tan ana hani sukaɓe mbawa totede poɗɗe ɗe e kayduno ɓe mbawa fesede ko ɓuuri teme tato sukaɓe lekkoyi jangguinirde buram plateau second cycle ana e mabɓe li temedere foof rewɓe capanɗe jeegomo tottama ñegueje tati yambere dokkal ngal waɗɗama alkamsare nde sappo lewru juin wonande ONG Save Children ardiɓe jande e keƴaɗo CGS imadaraji fammingol e ley radio fewde golle sukaɓe na wondi humtinede hoore ley communeŋaji fouru e miseni le cercle kadiolo yo miijo fedde TPAE heɓotonde kabar golle sukaɓe humtani hoore projet o woni ONG Save Children dren e dow faba ittugol kalisi USAID hono haybude sukaɓe fewde bonandaji toɓoji to yorsoton ɗum wonno ɓerne kawrutal ñande alan to kifosoton garɓe harudenɓe memi ɗum haalati allaji jogitiɗi banggal jangguirɗe wattu ndungu ɗati dabareji jaltinama yalla haybude sukaɓe fewde bonandaji toɓoji ɗum timita yewtere meɗen hande o jarama heɗade yo en jii yontere warore
yewtere sukaɓe mal fu wonno.